Yimo wakho nalikheli ngezansi, inhliziyo evukile, ibhalwe unomusa kuyena.